All right, I'll start off the second set here on Ambiance Congo with some Bozi Boziana. You like that Joe Nolo song? Well, I think you'll like this one too. This is Bozi Boziana à l'Antichoc from the CD now. Been playing a lot of LPs. We only played one CD in the last set. Here's a CD. Mbanzi Agabondele is the name of the CD, and the song we're going to hear is Mira de London.
Yo montaré, ¿eh? bakete. Nyosalinga mabe popol koko ina papi mwiti. Nanya baby si bolingo boteki anga itoto. Perfecto na motema na komane kwa susi e Sylvia la. Suse tongi ligisi pana motema langa. Lelo fingi ngama pe na koni toto goyo. Mabe mama
Suzie Sufanze Zele Amafari naze Mina melo pealelo Nalela yomo zindo kani seriose Nalela yomo zindo kani paparote Nalela yomo zindo Nalela yomo zindo kani yeye mama
Baka yango Natali zaki batoko Panani ba wanga na kie mama Baoyo banyoko la kiriko riko Malgan akbale riko Make mosika la divina di bene
Nobody. La conséquence de l'humilité, c'est la crainte du Seigneur. Richesse, honneur et vie. Voilà ce que vous avez. Serge Makwala, le king pétrolier. Papa Nassara Ayoud. Sergina Makwala. Rodrigue Makwala. Assis tout le monde à Dallas. Et à Vulgain à Djogour. Mokola, Takutana Kinaya, Serge Makwala. Tsuna Nayakana Mangana Zolo. Atabila Nana Moko. Sasa Mamana Santaka Lissusute. Mon pepe me la kanga in sangonona malasi. Nazwa Todora Yambona Landon Zala Tsika Yobatama. Serge Makwala. Papana Sara Mobalia Waslin Onganya Willy Cardero Borja Akenande Makwala Léonique de Fifi. Très élégant, hello comme Mobali Kitokoe. Bozwina Yomini Beba Sepela Kanangote. Kasizamba Besaka à chaque fois que tu as demandé. Oh la vie appartient au courage et à ceux qui se réveillent tôt. Malheureux à vous qui marchez comme des canards boiteux.
Jean-Claude, la carte qui gagne. Makwala Rachel, Poukali Norbert.
Présent les corrélo comme au bali à Tembe. Bozwina Yomini Beba Sepela Kanangote. Kasizamba chaque fois que tu as demandé, oh la vie appartient au courageux et à ceux qui se réveillent tôt. Malheureux à vous qui dormez comme les cochons.
Marvel Moulé.
Iba Domingi, Peyo Sali Sakabango. Ezali Kabanzambe, Apesakio Serge Obedi Sate. Balinga, Balinga, Teo Makwala, toujours l'icolo.
Makwala Roger de Odile Moussa, Marlène Bianga.
Olingi bato trop, peo salisaka bango. Ezali kabanzambe apesa kyo Serge Obedisa te. Balinga balinga te o Makwala, papa na sarae.
Jisse Coiffure, Mbongo Chimena, Rock Ibata. Boris Mata, Moïse Ambeto. Igo Hector du Kijé, Desiringo. Achille Moussirou, Kevin et Denis Zaba. Jean-Eudes Lovello, Moutou Rouge, Kevin Desperado.
Yeti Kalita Salamoni Mopoyo Sepela. Mito Kina Yonde Mercure Babanke Basale Lanzimbo Mongo L'Argent. Oyo Kabola Kababola. Obo Salicine Yonde Mite Maya Batwe Tondinello. Serge Makwala, Mobalia Wastine Onganya. Papa Nasarae. Ayude.
Oyoko Sombrine, Armel Abokoma, Achikoti et Amigo du Kijé. Frère de Mwanda, Cédric Mavou.
Mais aussi, on reconnaît l'arbre passé floui. Très aussi, Zatarabwa Kelakama Bangande, Oye Botaka, Boumaha, Kitoko, Serge Makwala. Le king est pétrolier, maman. Oh, oh.
Armel Nzon.
Olingi bato mingi, peo sali sakabango. Ezali kabonzambe apesa kyo Serge Obedisa te. Balinga balinga teo Makwala, toujours l'icolo.
Machel Macho, Bobel Bouba. Bana Munisport, Mutuel MS02.
Olingi bato trop, peo sali sakabango. Ezali kabonzambe apesa kyo Serge Obedisa te. Balinga balinga teo Makwala, papa na sarae.
Yanani Serge Makwala ngoma. Alaloma. Ha na 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 na. Zobari zobari ngarosene papara e josere.
Andulu Judas. Amafi Makwala. Malonda Chimena. Nino Makwala. Rigen Ondaye Kalonche, Onongo Marvel, Guy Roger Damasi, Ursule et Hortensia, Gigi et Nino Kisora, Rob Tamatama le Tirokao, Sosten Bayela le fashioniste, Doreen Dindi, VIP le Miro, Alela Didier, enfin Didier.
Yeah. balancé. Mundo, Lugumba, Sibinda Sabikoko.
Marvel Makwala, Makwala Eric, Kevin Stavos, Mwana Kaka.
L'amour c'est moins fragile et facile qui entraîne quelqu'un dans son chemin qu'on appelle ma fille. Et parfois au bout de ce chemin on trouve une pancarte écrite si je savais.
Naye bisa ki o kayemena sali kopela na senga ki o sali sanga ikayeme na swaka shoko kolo na kuta ki o naye panda wananga isante yebeba
Zizi Lutumba Salomon à Londres.
Nasilika kila kanisa ki yoko pone langai Poyo kisinga isoni bovandi bovu
Riki Madaka.
Nalinga kitoti kakasi natalia veniri ya pepe Napoyi pananangaba nyoko amaloko la bafene
Alphonse Mavuila.
Oye
Jise Mungo Jean-Claude Mokoto Robert Lutumba, Laurent Lutumba, Sylvie Lutumba, Marie-Paul Bagdad.
Odi Kayeme, Napoina Telengana, Nandi Miliwaye, Oyo Ponelinae, Oswanga Bomwana, Nasalaki na Seza, Naboteliyo Bebeye, Nasalaki na Numwanae, Napoina Tropeyo, Na Esprit Avajan, Naswaka Yokola, Mubali Alatinambaye.
Chea Wali na Brazzaville, Igo Kitenge,
Yajo Chibinda, José Mukeba, les boss,
Mama Wiva Yajo.
Odi Kayeme, Nakanga Kibotema, Nakanisa Kibamwana, Lobi Oko Kolae, Oko Chanje, Salilo Yende Abomwana, Lobi Oko Kolae, Oko Vanda Kinae.
Yemina Papa, Papa Lutumba, le grand poète, des générations en générations,
Richard Mokuzi, Orgaman,
le donné beaucoup.
Na kayi na mai na miso na ganazita he, na sangi moto ya kopa ni sanga tinzali he, na kayi na kole na nate.
Alita Jamala, Ira Chumba.
Papa na mama bananga nyoso na motema e motema mwanga mozangi etolo e na keina maloba ya nkanda
e DJ Frank n'achetez pas
fitando dindo di mama na Shalom pa
papi kanza
jise mungu flk 123
na kanisa ki papa ko parisa pietoni na matama na suki na yo moto na malasia patana beto ya pitalo na zali ko kufa sasena na se yo tuna linda ki mini
papi kapemba charli malika
popo minga na susi ya ba lolelo na yo oyo ki na tama wate temba kaye me teya kase
Vincent Gomez a pointe noire
na kanisa ki oko pangu isampi soli na kaina matama na suki na yo moto na malasie patana mbetu ya lupitalo na zali ko kufa sasena nga se o moto na linga ki mingi ye ya ya
Norbert Dabira, Nick Kuba.
Na regreté kai men absence na yo na l'hôpitalo na mona yo ta bala suka e.
Peke mundi
pembe ni a moto ya mbetu.
Chico Toma.
Sina ta ira ya na ba buke de fle. Pembe ni na mba ye.
Na si kuba no tumba sifi ki tambala.
Fongi lo lendo po ya kasusi na maladie. Na keina lilita na nyongo na yo ya mpongie Na zumitango ya kofuta ya mbote Na keina maina miso na mbaina lilita
Papa ochombe mwana mwibara
Tete tematiza
General Ndenge
Abe Roger
Kinoel Mboya
Na kanisa ki papa kopa kusa pizza Lilo mbaina matama Na suki na yo
Fonsi Akele, expert comptable.
Didi Kinoa, nous sommes les monnaies de Bamba.
Julie Wasenga, Pélé Kampoua.
On commet pas la souci, Yabazoua Nayo, Yabalone Nayo, Yokina Tamawate.
Alpha Bokoli, Jean-Marie, le Saint-Gilles.
O massacre na na susi o yidi na na motalaka o yoki na tama wate.
Sami Dinda, Munganga.
E bonga ki o benga tama tare dia monika e. Azala kate mwe, lika mwango, oh ya ya.
Ya te di kitala,
Stani Atembo.
Odi kayeme na poina telengana na ndimi liwae oyo pone limae ozwa na mwana na saraki na seza na botelio bebeye na saraki na mwana na poina kompeyo na espia baza na swa kaya okola mubali ya lina nai
I'm Jim DeRogatis.
And I'm Greg Cox, and we're the hosts of Sound Opinions. WRIR is your home for independent, cutting-edge music. And on Sound Opinions, the music and conversation continues.
As critics, we give you the music news and album reviews you need to keep current with today's music scene.
Candid artist interviews give you the stories behind the songs.
So join us for Sound Opinions Thursdays at 1 p.m. on WRIR LP 97.3 FM, Richmond Independent Radio.
And this is Ambiance Congo. I'm Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music. That's what we've been listening to. That last track was Les Poètes, Lutumba Simero from one of the last CDs he put out called Salle de Tente. We heard the song called Kayembe featuring the vocals of Ferigola. And before that, Generation Universal from their latest CD, Pyramide. We heard the song called Le King Petrolier. And before that, the Maiwan Stars from a CD called Les Cinquième Génération des... Gotta go grab it. Des Quinoa Rive Gauche. And we heard the song off that one called Amigo. And we started off the set with Bozi Boziana and L'Anti-Shock from a CD called Mbanza Ya Gambandele. We heard the song called Mira de London. Hope you've been enjoying the program so far. We just heard a track from, of course, Simero, who was one of the longest-standing great composers of Congolese modern popular music, and he worked with Franco in the OK Jazz for many, many years. It's been like 24 years since Franco's last concert before he passed away, So let's hear some Franco now. Let's hear something from a rare 45 RPM single. We're going to hear a track called Balchance Ya Kobota from Franco and the 2% OK Jazz.
Lelo bafundi ngai batoselinga na mobali na kenenge na kisanga de bayanganga na kenenge na manyeme bayanganga lalo bakabanganga bapesaka nga bachanson mpona zuwa karo lalo bakabanganga bapesaka nga bachanson mpona zuwa karo lokuta bachanson ya kobotama Lelo bafundi ngai batoselinga na mobali nakeneke na kisanga ni payanganga nakeneke na manyeme payanganga lalo bakabanganga bapesaka nga bachanso mpona zuwa karo lalo bakabanganga bapesaka nga bachanso mpona zuwa karo lokuta bachanso ya kobotama Lelo bafundi ngai batoselinga na mobali nakeneke na kisanga ni payanganga nakeneke na manyeme payanganga lalo bakabanganga bapesaka nga bachanso mpona zuwa karo lalo bakabanganga bapesaka nga bachanso mpona zuwa karo lokuta bachanso ya kobotama sukse na ngai Eko sala bino pasie, kozwa na ngamba. Eko sala bino pasie, boko luka, boko luka, boko zanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga ngamwana banyema.
Ganda ya nini, na posi mani kwa swaka, mani kwa pekisite. Boyo zwa teo,
sukse na ngai. Eko sala bino pasie. Bozwa na ngamba, eko sala bino pasie. Boko luka, boko luka, boko zanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manyema e.
Maningwa uta manyema, akoma kisanganye baniga. Ake na zambi, asuki na katia lukumbasi.
Sikse na ngai, eko sala bino pasie. Bozwa na ngamba, eko sala bino pasie. Boko luka, boko luka, boko zanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manyema e.
Oganga kombo na ngai na songe ya liputa moninga. Ganga pekisi yo, tika maningu mama oho.
Sikse na ngai, eko sala bino pasie. Bozwa na ngai mama, eko sala bino pasie. Boko luka, boko luka, boko zanga tenga mwana kisanganye. Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manyema e.
Otambola ndako ya banganga na kombo ya maningu moninga Nganga pekisi yo, tika maningu mama oho
Sikse na ngai, eko sala bino pasie Bozwa na ngai mama, eko sala bino pasie Boko luka, boko luka, boko zwanga tenga mwana kisanganye Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manyema e.
Okanga kombo na ngai na songe ya liputa moninga Nganga pekisi yo, kemba na moto ya maningu
Sikse na ngai, eko sala bino pasie Bozwa na ngai mama, eko sala bino pasie Boko luka, boko luka, boko zanga tenga mwana kisanganye Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manyema e.
Ganda ya nini na kombo ya banganga na monoko e. Banganga batondi kisasa, luka ya yo moninga oho
Sikse na ngai, eko sala bino pasie Bozwa na ngai mama, eko sala bino pasie Boko luka, boko luka, boko zanga tenga mwana kisanganye Boko luka, boko luka, boko lemenga inga mwana manyema e.
Banganga batondi kisangani luka ya yo moninga Kaka balo pelaka yo, mona nini yo zwa kateo
Sikse na ngai, ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie okoluka okoluka okozwa nga te nga mwana kisanganye okoluka okoluka okoleme ngai nga mwana banyeba ye oyo bengisaki bandeko biso toyokakisango kobelelaki te tika maningu mama oko ese na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie okoluka okoluka okoleme ngai nga mwana banyeba ye ganda ya nini na bana ya banyema baninga bana banyema banyeminyemi bino mama oko ese na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie okoluka okoluka okozwa nga te nga mwana kisanganye okoluka okoluka okoleme ngai nga mwana banyeba ye ganda ya nini na bana ya banyema moninga bana banyema banyeminyeminyemi bino mama oko ese na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie okoluka okoluka okozwa nga te ngai mwana kisanganye okoluka okoluka okoleme ngai ngai mwana manyeba ye ganda ya nini na bana kisangani moninga bango bakuti bino bango mpe babandi kosala suksès ese na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie okoluka okoluka okozwa nga te ngai mwana mwesanganye okoluka okoluka okoleme ngai ngai mwana manyeba ye ganda ya nini na mbozwi maningu azwaka maningu awuti manyema anyeminyemi bino mama oko ese na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie okoluka okoluka okozwa nga te ngai mwana kisanganye okoluka okoluka okoleme ngai ngai mwana manyeba ye ganda ya nini na bana kisangani moninga bauti kisangani bakuti bino baleki yo ese na ngai ekosala bino pasie kozwa na ngai mama ekosala bino pasie okoluka okoluka okozwa nga te ngai mwana kisanganye okoluka okoluka okoleme ngai ngai mwana manyeba ye
trouble nzela nyonso na kokende ongi esili na miso se po ya kolela mobembo kende kanisaka tozali ye toyokana kisanza moko na ndambo kishasa monene otikinga moko e baye kokosa balobi kutu obala nyonso wana songisongi potoka mwana miyokela oya bato parado nabo nazwi trouble nzela nyonso na kokende pongi esili na miso se po ya kolela mobembo kende kanisaka tozali ye toyokana kisanza moko na ndambo kishasa monene otikinga moko e baye kokosa balobi kutu obala nyonso wana songisongi potoka bwana miyokela oya bato nakokoka kokanga motema te soki bazali koloba nalingaka te koyoka kombo na yo na minoko ya bato lubadika papa motema ekokoka te zala pembeni suto na ntango ya pasi nani akosalisa ngai soki yozali te ondiminga na kufa yotikala bonzemba na kisaso yo
zenga zenga oho tika na dendelaka e nazali mobesu nano nanoni te tika na bina na kala oho mpo na lokola susi e
selsel mondima te bazali kokosa yo boya koletelanga pili ya bomwanda e bakosala nyonso se po tolingani kisongara ya kodongolona
zenga zenga oho tika na dendelaka e nazali mobesu nano nanoni te tika na bina na kala oho mpo na lokola susi e
lubadika papa motema ekokoka te zala pembeni surtu na ntango ya pasi nani akosalisa ngai soki yozali te ondiminga na kufa yotikala monzemba na kisaso yo
zenga zenga oho tika na dendelaka e nazali mobesu nano nanoni te tika na bina na kala oho mpo na lokola susi e
selsel kondima te bazali kokosa yo boya kolatelanga pili ya bomwana e bakosala nyonso se po tolingani kisongara ya kodongolo bato boso nimo
zenga zenga oho tika na dendelaka e nazali mobesu nano nanoni te tika na bina na kala oho mpo na lokola susi e
thank you.
te soki bazali kolobai nalingaka te koyoka kombo na yo na miloko ya bato
lobadika papa motema ekokoka te zala pembeni surtout na ntango ya bwale nani akosalisa ngai soki yozali te ondiminga na kufa yo tikala monzema na kisaso yo
zenga zenga oho tika na ndendelaka e nazali mobesu nano nanoni te tika na binanaka oho mpo na longola susi e
selsel kondima te bazali kokosa yo boya kolatela mateli ya bomwana e bakosala nyonso
nazali mobesu nano nanoni te tika na binanaka oo mpo na longola susi e
Okay, that was Orchestra Cara de Kinshasa from one of my favorite LPs of all time, self-titled LP on the Sonafric label. That was a song called Nani Akosalisa. Before that, Franco and the Tupuisant Okay Jazz from a 45 RPM single on the Editions Populaires label. We heard the song called Ba Chance Yakobota here on Ambiance Congo. Thanks for listening. Stay tuned for the Motherland Influence coming up in just 3 minutes. Let's finish up the program with something from Lo Banel, someone who's been reviving the classic rumba. From a CD called Jusqu'au Petit Matin, we're going to hear a song called Moninga Wanga. See you again in 2 weeks.
Thank you.
Congo ya ngoyo ya rumba bana Congo. Oka.